कैसा है?
ठीक है।
कैसा है स्नोरा?
ठीक है कि ना आता?
Never.
Nikupe nini we, sinura unataka nini we, njoo kwangu mimi we, wengine wa nini we.
Nakutaka we.
Kushika bigamu, sinura kwa kosishi wehamu.
Oh, kabikushika bigo, kinatamina damdamu.
Kuchi kuchi otahe.
Nikubebe nikupeleke Lindi kulara kulara. Nataka nikubebe nikupeleke Lindi kulara.
Nataka nikubebe nikupeleke Moshi kulara kulara. Nataka nikubebe nikupeleke Moshi kulara.
Oh, kabikushi kabigo, kinatamina damdam.
Kabikushi kabikamu, sinura kwa kosishi wehamu.
Oh, kabikushi kabigo, kinatamina damdam.
Kuchi kuchi otahe.
Twende fuga dundo tukateze kwenye speaker yo. Weki wewe tukaluke kwenye speaker. Twende sema choli choli chupke chupke. Baya 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 twende choli chupke chupke. Baya baya cheza choli choli chupke chupke. Baya 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 twende choli chupke chupke. Baya baya baya. Kama kweli we msela nyosha na ngumi juu.
Puta ani kuna mendenya I put my neck way in skate or let
it's coming up, music detects.